gudoomiyaha degmada Baydhabo ee Nduqa magaalada Cabdulla Cali Watinye kulan qaaday dhammaan agaasimiyaasha waaxaha dawladda hoose ee degmada Baydhabo kaasoo lunku hadalay sidii walanka bedeli lahaa qaab dhismeedka waaxaha dawladda hoose agaasimiyaasha dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo lagu xog wareysiday howlo shaqeeyaha ee waaxaha hayaan iyo sidii isbeddel iyo horumarin lanka sameeyay ilaa shaqooyinka isla markaana la nis waafajiyay la nidaamka cusub ee shaqooyinka dawladda hoose ee bulshada qobdaas markii uu kulanka dhamaaday kureed waliba warbaahinta waramay gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada Baydhabo Mucaabi Ibraahim Cali yana sharaxaad ku bii waliyaha shirkadda lanku hadalay soo na sheegantii waxa uu ka saareen sidii lam horumari lahay shaqooyinka dawladda hoose ee degmada Baydhabo
kulanka geegan asku qoyan agaasimaalka dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha degmada wareysiil gudoomiyay gudoomiyaha degmada ah Nduqa magaalada wareena lanku hadalayay sidii meel ay isu walanku bedeli lahay structure-ka dawladda hoose horan lahayti structure cusub lan sameey maadaama meel ay isu wal cusub badan ka qoreen dawladda hoose agaasimiyaal cusub ka qoreen departmentyal badan ka qoreen iyo departmentyada oo dawladda hoose gadaal ku gudartay structure-ka hore kaliya ma yeelay isoo department yar koon department yar yar ka jiraan laakiin hadda ilaa iyo 9 department yar dawladda hoos marka wali lanku hadalay kulanka oo meel yar isoo kala fuguray sidii meel yar isoo nas waafajin lahay shaqooyinka socdaan iyo structure kaas cusub oo la sameeyo doona sidii nas waafajin lahay iyo dhamaan department yada si meel yar isoo lan sameey lahay wali kale lanku hadalay meel yar isoo kulanka sadamay departmentyada iyo naftarjo structure department walba structure go'an ayaa meel yaraa sameysata waana gudbiida xafiiska maamulka aan gudbiida xafiiska gudoomiyaha aan gudbiida kadib la waafajiyay meel yaraa kan oo guud oo structure ka dawladda hoos la waafajiyay intaas la qaadalay wali kale meel yaraa warbixin ku dhigaysay gudoomiyaha degmada sidii meel yaraa shaqada good socota department walba function goonelata function walba sida shaqeeyay iyo sida report garee oo agaasima ee la qordhigaysay wari in kuma hanagay gudoomiyaha agaasimaalka guud in kuma hanagay sidii iyo meel yar isoo guud ahaan shaqooyin iyo maalmeedka mudan iyo meel yar isoo shaqada daahfurnaanta iyo sidii shacabka ka eegayaan iyo meel yar isoo sidii iyo meel yar isoo markasta iyo inkii dhiirigelin shaqada iyo waajibaad iyo sidii uu gudayay iyo dabacsanaanta iyo dulqaadka iyo shaqada ku wadan meel yar ay sidada isan la socotaan dawladda hoos shaqo badan ama meel yar ay waa ka markii bari hiraab hiraab walba saad walba shaqooyin badan ka socdaan
dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo waliba ay galanta ka haytay horumarinta mashaariic oo weyn oo lagu horumariyo adeegyada bulshada qaybashii shirkadda Sinan Kuriyana kaabyaalka dhaqaalaha